We got a triple on the track.
Ni Davi, MBR, Team Kachamet.
Bad man, dem a keep on hating. We fake the smile. I am a Bazianga. Everybody today, they know me. They keep on shouting. Everybody, they know my brand. Kachamensa. They keep on calling.
Kachamensa, ribona langa shikipa. Riambara jone musi huna madikita. Musika wahone uzulela ulikita. Nato fanyimbo za Davini, dodoba na repita. Must be Freddy, Kanendi leader. Ingo atineti, mavibo rodi leader. Ish, licha nufeza chifinga. Nato jena back down, nivisa madinga.
Vavona budget ya zi tishu. Hodi ya lord bako nyitera mabindu. Vachirivona vari hip hip hure. Vachito the good music venda vajigi na kure. Vajiga makonde rivetele shbure bure. Kacha 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 mezere kufoda na vakure. Yeah, botangana na zimbo koto. Orkanjani mabokoto ripure kanyangodo. Pashlani rofara maboto. Ritonga rikoto vopo pastika.
Bad man dem a keep on hating. We fake the smile. Kachamensa.